digage aragisa wacan inta way dawrayaan aniga uu ii dhigma dhankiisa lay hayaa dunida maan dhaafsadeen dhexdeeda wixii ku jira
Faqidiyan.